So how are you feeling?
I'm anxious, but I know God is with me.
Yes.
Yeah, I have so much of His work to do. Yes.
Okay. See you in 3 hours.
So.
Bye.
Alisema atatenda, alisema atatenda, nimemuona akitenda maishani mwangu. Mfungulie moyo wako, atende mapenzi yake. Alisema atatenda,
I'm not afraid to die. yake Yesu umetenda.